sonya ngebisoto kukubo bine timbe si swalanga nino wange abu bakala chokulyo chisule mutaka tebamanyoli nobutuze noli mutaka langi ya fenjeru terifuka chitaka nepa wilidi kabipata turebidi ne wabo wakuwa bulamu baby ndikuwela yo bulamu natwale mu wange asitukiriza kansumulule sumulula omutima kansumulula omutima kukukwase kansumulule sumulula omutima kansumulula omutima kukukwase lavu neunya ojagaza kyo mwana wobo kanolukoye nyambala lumwe wiki ogumide obuswavu kyebakutateko tiki ensaba omutonzi bwali bantwala antekeja nteeka jamanyi kyolinsanga oba mwanaku kalipata turebidi ne waba wakuwa bulamu baby ndikuwera yo bulamu atwale mu wange asitukiriza kansumulule sumulula omutima kansumulula omutima kukukwase kansumulule sumulula omutima kansumulula omutima kukukwase enkuba ne weyibetonya ngebisoto kukubo bine timbye siri swalanga nino wange kabipata turebidi ne waba wakuwa bulamu baby ndikuwera yo bulamu atwale mu wange asitukiriza kansumulule sumulula omutima kansumulula omutima kukukwase